Yeah. Forma shop bro. Yeah. Nakumbuka way back nilipotoka. Wali this kila mtaa nao pita. Sani gani sijawahi hata kusikika. Sina hata muonekano mlimani city siwezi fika. Maneno kama mkuka katapika. Wengine kaniwinda kwenye rush ndio fika. Nikapitia mtoto kama babu sea yela. Masimango kwenye mageto ya wana na masela. Mateso, mateso. Kama hauna hela wezi kula. Kama hauna hela kupichula. Likosa wa kumomba. Kwa bro mbaya ya shangazi nikachukua na mjomba. Nikajituma kwenye kazi usiku nikihomba. Nisiwe nyambazi wala nsimiliki bomba. Nilikesha kama popo kutafuta mazi. Maslai, nilikula mkate bila maji bila chai. Nilikesha kama popo kutafuta maslai. Nilikula mkate bila maji bila chai.
Nakira sign tukisangiri moto. Kwanza tuna time tunadiri na masoko. Nakira sign tukisangiri moto. Kwanza tuna time tunadiri na masoko. Hey, washa moto.
Washa.
Hey, washa moto.
Washa.
Hey, washa moto.
Washa.
Hey, washa moto.
Yo, washa.
MC na Mike, producer na Kiki. Ujumbe kwa chabigi, hip hop arakati. Rhymes double double, solo artist na collabo. Engo impossible, ni mepossibilize. Single incredible, ni memonopolize. Cause I'm so allergic with the hip hop music. What I split, it's so basic. So so classic, so so fantastic. They say only I'm so dynamic. Yes, I'm not a static, flexible like elastic. Call me imbomatic, lyrical, empirical to heal the lunatic. Yeah, alam jiwe, atushi bagi, I'm out.
Nakira sign tukisangiri moto. Kwanza tuna time tunadiri na masoko. Nakira sign tukisangiri moto. Kwanza tuna time tunadiri na masoko. Hey, hey, washa moto.
Washa.
Hey, washa moto.
Washa.
Hey, hey, washa moto.
Washa.
Hey, washa moto.
Washa.
Vuta ndumu humu sipo kuja zepa haja. Sipo kuja msaga sumu utasikia
msagaji.
Tukisha zichanga kifo tacho ni zawadi. Kwa baba mwenye nyumba na mlevi ndiyo mpangaji. Walotumwa nite wanakitana kunishika mbinge. Jilinde msije shika tama. Nitakupa jina jipya hutakitwa kenge maji. Kida ukipita utapewa sifa msenge nyaji. Napangwa binundo rafika na winga na timba mbaka bandeza. Pesa na shika mademu ananita zepa ndo kabari yao. Hey, na bonge la chogo siku hizi huso mbogo. Mademu wa bongo vitumbo ndizi. Yani napenda mbaka basi. Kumaliza shule kule kujipa nafasi. Na mimi ye wewe ntakupa kwa nafasi. Yani mboga za majani utazira kama fagrasi.
Nakira sign tukisangiri moto. Kwanza tuna time tunadiri na masoko. Nakira sign tukisangiri moto. Kwanza tuna time tunadiri na masoko. Hey, hey, washa moto.
Washa.
Hey, washa moto.
Washa.
Hey, hey, washa moto.
Washa.
Hey, washa moto.
Washa.
Nategemea cha Mungu kwa nguvu sifi maskini. Navaa yo kabla kuitimu niko makini. Yanga nujinga maradhi na siyo umaskini. Sina haja na mavazi mazuri nipo kazini. Fimbo sitini na wachalaza metoka kuzini. Siwa sitili vilaza wadwanzi na wafijini. Anaye flow a raka ni quick rapper. So quick raka nitichanika nguo ya rap. Sio nikilaka cha confiti. Acha kunlimiti. We paka uwa sister Ray. Hila na kula na wendo bata. Na rise na hiti, na hiti na grind. Paka leo bila switch ningekuwa underground. Nafanya rap, ndo mziki wa mainstream. Na weza alitani share, au papa kusli. Zalau zako za nikuza kaju rea kwenye mea. Usicheke na yakuza na beba mari na natembea.
Mama stan, chuga stan. Iringa towns in the building. Yechu, yechu, yeah. Chabala sida itukulu. Yeah, yeah, alamjiwe. Atushibagi.